tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe mugire icyumweru cyiza.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington, muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa uri Kigali. Eric, mikoro ni yawe.
Ndagushimiye cyane Etienne Karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo, kandi nsuhuje n'abadukurikiye. Dusangira ijambo yacu irakomereza ku ngaruka z'ibiza hirya no hino mu gihugu, by'umwihariko iribanda ku ngingo kwimura abaturage mu duce dutandukanye tw'umujyi wa Kigali. Ubutegetsi n'abimurwa ntibavuga rumwe ku kubakura aho bari batuye, bagahita basenya inzu zabo, bavuga ko bakumira ko umuntu utakuwundi zabagwira kubera ko batuye nabi ahazwi nko mu manegeka. Ni nyuma yaho imvura idasanzwe yibasiye akarere k'ibiyaga bigari mu minsi ishize, igahitana abanyarwanda bagera mu 135 biganjemo abo mu burengerazuba bw'igihugu, abandi nabo bagakomereka. Iyi yasenye inzu zisaga 5,000 ibikorwa remezo, ubundi yangiza imyaka mu mirima n'ibindi tutarondora muri iki kiganiro ngo tubivemo. Kugeza ubu tubagezaho ikiganiro, ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali burabarura imiryango ibarirwa mu 600,000 bagomba kwimuka. Barimo n'abahoze batuye muri za Kibiraro, abahana imbibe na za Kangondo, Inyarutarama, badakozwe ingingo, bakavuga ko ubutegetsi bugamije kubatwarira imitungo ku maherere. Abo murabumva mu kiganiro. Kubimura bafite amazi yabo mbere yo kubasenyera, babaha amafaranga 90,000 yo gukodesha amezi 3. Abari basanzwe bakodesha nabo harabijwe rya Amerika ryabonye, babaha amafaranga 20,000. Ese ayo mafaranga muri Kigali akodesha ahantu hameze hati? Ni kuki bari gusenya inzu hatabanje gukorwa amajyana agaciro kuri zo? Ibyo n'ibindi mwibaza ni muri iki kiganiro. Muri iki kiganiro turumva birambuye uko ubutegetsi busobanura ingingo. Ni gute rero bimura abaturage shisha itabona? Barakangurwa n'ibiza? Ibyo si mbyibaza, ahubwo ni bimwe mu byo mwumva muri iki kiganiro byibazwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho. Mbahaye ikaze mu kiganiro dusangira ijambo, dutangiranye n'abaturage bakodeshaga mu mudugudu wa Kibiraro ya mbere mu murenge wa Remera, Inyarutarama mu mujyi wa Kigali.
Baduhaye amasaha 50 yo kuba tuvuye muri ikarisi. Twakodeshaga nta mafaranga dufite yo kuba twagenda gukodesha ahandi. None koko twa dufite impungenge, turajya he ko baduhaye amasaha 50 kuba tuvuye muri ikarisi kandi nta hantu ho kujya dufite. Nk'abantu bacuruza ibintu byose baranguye mu isoko bababwiye reba nk'imineke yatangiye kubora kubera kubura ahantu tuyicururiza. Twebwe turagira ngo mutuvugire, baravuze ngo hano ngo bari kudukiza ngo ibiza ngo bitazadutwara. Nk'imvura yaguye ejo nta muntu yigeze zitwara kandi ngeka ko yari nyinshi cyane. Twebwe turagira ngo mutuvugire mudutangire ubuvugizi, basi baduhereze n'amafaranga tugenda gukodesha twebwe bapangaye. None n'abanyiri byondo babageneraho kujya cyangwa badushyiraho ikindi cy'umweru, kuko nibaduha ikindi cy'umweru tuba dufite ahantu tumaze tuba tugize n'udufaranga two gukodesha.
Ariko kuba mwumva ibiza bigenda byica abantu hirya no hino mu gihugu, nabyo ntabwo mwumva ko bashaka kurokora ubuzima
nyine babuturokora? Yego, nibyo kuba uturokora natwe turabyishimiye. None se ubundi boho bazi gute kaha badukuye? Bashita babadukuye ahantu hazima, ahubwo aho bari kutujyana ariho tugiye gushirira. Ahantu mpamaze imyaka 7 hano. Imyaka 7 mpamaze nta kibazo ndahagirira, kiraza muri iyi minsi. None se kari mu gishanga bakaba bari kubwira abandi inyuma ngo nibubake hano, hirya bakaba bari kubaka. None nimba bari kubwira abinyuma ngo nibubake, bakaba bari gukura mwaba kubera ikibumva k'abakire bakubaka twebwe babakene tubakadukuramo. Ntabwo Imana yatunganyije, ariko nimba hano hirya abakire bari kuza kuhubaka bakumva ko natwe twubatse hano batwimura, twese bari kurokora ubuzima bwacu, nabo bakire ntibabakuremo. Tubona ko twese baduhereje nicyo cyumweru basi umuntu aba amaze kwisunganya.
Kubera ko tugize Imana tukaba tubabonye, mwatuvugira bakaduhereza nk'iminsi nk'icyumweru nicyo turi gusaba.
Radio Ijwi rya Amerika imaze kumva bakodeshaga haza Kibiraro, yanaganiriye n'abari bahafite amazu abo bapangayi babagamo.
Njye banyita Pasteur Gahinda Pierre, nijye perezida wa koperative Abadacogora Abanyarutarama hano ifite agasoko hano.
Uyu mwanzuro kugira ngo mwimuke waje ryari? Batangiye kubabwira ryari?
Aha, kuwa mbere niho numvise bavuga ngo
natwe tuzayimo tuzimurwa icyo nabaje naje se natwe tuzirukanwa nk'abandi nkuko abandi mbona birukanwa ko ariyo mvugo ihari atoya afite abapangayi bo ni iminsi itatu naho mwebwe turacyabiganiraho turacyabyibazaho banyiramazu turacyabyibazaho ibasaba n'urutonde rw'abagize umuryango wa koperative ndarutanga
uburyo bwo kubimura murumva kuko bwakorwa buke
ntabwo ndamenye ibyo bateguye kuko urumva je sinabishyiraho commentaire kuko ubundi ugutegeka ni ukubwira uko ari bubigenze ntabwo navuga ngo gye ndumva itegeko ryankorera ritya ibyo nifuza ntabwo nabibone ariko rero kwimurwa abantu twese twaturutse mu cyaro twaragurishije imitungo yacu tuza kubaka ino baduha ibyangombwa byo kubaka badukura mu kajagari badutegeka gushinga koperative bacuruza imboga n'imbuto bajyamo kuko ari byo twasabiye ahubwo kwimurwa gutya giturumbuku ntabwo gye nabyumvise neza
icyifuzo cyabo iki
icyifuzo nuko batuha ingurane nose ntibadutegetse gushinga koperative itagira kirengera baduhaye ibyangombwa se by'imitungo bidafite agaciro cya gatatu ibiza hano mpamaze imyaka 23 nta mvura ndabona itwara abantu izamuka isuri yose iramanuka ntizamuka nta mvura iragwa hano rero ngo izamure amazu mbone azamuka amanuka numvise amakuru y'ibihuha avuga ko hari umushoramari ushaka kubaka amaparitoma nk'ayo hirya hari n'undi nabonye wari waje kugura hirya atanga miliyoni 500 ndamuzi ariko rero sinabiha agaciro nka nyirubwite buryo ugutegeka arakubwira kwicara hasi akagukubita
natwe kiradutunguye kuko ubwashize hano haje abashoramari baratubaza ngo bashaka kuhagura
ubwo ngubwo uwo mushoramari baramurigisa ntitwabimenye umushoramari avuga ati nimwiyandike mujye muvuga n'amafaranga mwifuza bamwe bagiye bavuga nka miliyoni 60 nibi byo bipapuro babirometa ku kagari ka Nyarutarama ibyo bipapuro kugeza n'icyo gihe bantu babyararigise ntabwo babona uwo mushoramari we ntage n'agaciro we yari yavuze ati nimwandike amafaranga mwifuza hanyuma njyewe nzagenda nirebere n'umugenagaciro we arebe na UPI urayitangaga arebe amafaranga watse agusubize numba bikunyuze aguha amafaranga
mfite abakoni abapangaye nari mfite barahari bo barangije kubafungira ngaha ngaho bashyizeho n'ibyabo
bakwishyuraga ngahe ku kwezi
uburemere bwabyo kubivuga cyane si ngombwa ariko yari menshi yarantunze abana banjye bigaga hari muri umwe uri muri universite namwishyuriraga hari na babiri bari muri secondaire nabishyuriraga n'utwari muri primaire nanjye nkabamo hakaba hantunze urumva nabo leta nirebe aba baturage rwose wenda baca inkoni zamba barebe baduha amafaranga tujye gutura iyo dushaka hatadushyira ubuzima bwacu mu kaga kandi bari kubeshya hano ntabwo ari ubuzima nta kaga karimo hari umushoramari ugiye kugura hano mu minsi mike haraba haragaza ama etage mugende hirya hari hano hirya hari etage izi tuzengurutse hano inyuma hari ama etage urumva kangaka nawe urebe ubu ngubu amazi ari hehe turi hagati y'amataje
ku munsi wakurikiye igikorwa cyo kubasohora cyahise gishyirwa mu bikorwa bahereye kubakodeshaga hari abo byagaragaraga ko basaga n'impunzi za matera n'ibikoresho byo mu nzu ku mitwe bameze nk'abahunzi burumwe yarasohokaga agatonda umurongo abakodeshaga bagahabwa amafaranga 20,000
uze ko nta kibazo zana nkubari
ntabwo yatwaraho umuntu rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani icyenda icumi
n'ibihumbi makumyabiri
kuko ni noti za 2 ubu se barayaguhaye bakubwiye ko ugiye kuyakoza iki mpamvu
bampaye itike ariko sinzi aho ngiye
baguhaye amafaranga 20,000 bakubwiye ko ugiye kuyakoza iki
harambwiye nyine ngo ngiye kureba aho nshahomba
urahabona se
ndahabona se 20,000 wowe byakumarira iki nyine ndavamo nyine kuko ari gahunda yo kuvamo kubaha leta ndavamo njye kureba ahantu bacumbitse
ubuse wakodeshaga ku mafaranga angahe hano
nabaga mu nzu y'20,000 kubera ko abantu babaye benshi ntabwo 20,000 wabona inzu namwe murabizi mujya mubaza ibyo muzi ubu inzu wayikora abantu bavuye mu mazu amazu bayurije banyiramaze
umva guko byagomba kugenda gute
kubwange se nge urabona ko namugaye nta kazi ngira ikintu nari busabe nuko yenda nabuze umuntu umuntu nabwira ni kiretse bampaye inzu yo kubamo
ijwi rya Amerika yanagiye mu murenge wa Jabana iganira n'abandi barimo bimuka ni kuri mikoro ya mugenzi wanje asumutakabuye
ba munzi yazatubashije to bavuga ko turi mu biza tugomba kwimuka ariko iyo turebye tubona nta biza bihari kuko n'ahantu kwibuye nta nzu yigeze iriduka nta kitu amazi imyaka 8 1990 se wakodesha hehe kandi ubona inuza n'inzu nta nizo wabona hano hafi kandi mwese baba babwiye ngo mugende mwakodesha hagana hehe 1990 rwose ukurikije n'imibereho y'ubu nta kintu rwose 1990 byakumara kwakwivuza hose ko leta yaturenganura bakaza bakasuzuma kandi rwose ntabwo ahantu turi nta kibazo bafite ku buryo ntanze nta n'ubuhaname bwo bwa 50 bavuze buhari
mwebwe bimeze bite ma
ngewe ndi umupanga ariko ikibazo mbona mfite nweze nimba batwirukanye turi abapangaye we ni inzu mbamo iracira ibisepe nyese nibanyirukana ngo genda nzajye gukodesha hehe y'amafaranga nishuraga ya nzu nafite yo kwishyura ya nzu iri hejuru
iri hano bazasenya urabona badishyiriyeho tuba ngo bashaka kwasenya izi nzu ziri hano ku muhanda zose urabona nese baradusenyera twimukire bata nta n'ineguza kandi urabona umuntu bari kuza bakamusenyera 30,000 ntibyagukodeshereza indi nzu ahantu inzu ziri guhenda cyane
ese ko mutubwira ngo ni igihe kibiza kandi mukaba mureba imvura isa nk'aho igabanutse nta kuntu wenda twagenda ngo tubange muri uku kwa gatanu imvura ni nyinshi twamara kujya aho tujya tukazagaruka mu mungo zacu imvura ishize nk'ubu nk'ahantu mba nkamaze iyo myaka 5 abona hasanze barenze niyo myaka 5 nibyo mvuga ni nk'uko mugiye nko kwitura umuntu ahabereke abo bose ko nta cyose bigeze bagira ni gute twebwe twakumva yuko ese nibyo bari amanegeka Rwanda yudukunda niba dushaka kibatwerekeza
oya n'inzu zirahenze n'abatari gusenyerwa uri kuhagera inzu ya Veni ngo ni 80 kandi urabona abantu turakenye nta mibereho urareba se ubu tunarya wenda no gusenya se ariko 190,000 bari guhanyira inzu mu mutungo wenda uguze Veni 30,000,000 cyamumarire si ukwangara si ni za marine za mayibobo za ndayo tukabyara tukabashyira mu mihanda
none abadamu benshi batuye hano niwe barimo kujyana mu muhanda ngo tujye kwa mayibobo turi abakecuru mfite imyaka 51 sinzajya kuba indaya mfite abana 6 nariyubakiye mfite ibipapuro by'ubutaka nta mugezi indimo baranyirukankana kugira ngo njye hehe ikindi kintu mubaza aho hantu tujya niba gukodesheje ukwezi kumwe ukundi kwezi amafaranga uzayakura nari niyubakiye nkarya ibyo mbonye nari munini ariko kubera iminsi 3 bampaye nashizemo aranjyana mu bukode kubenshi namamisheho ari cyangwa se bazana ikintu badushyirana namwe batwice cyangwa twiyahure twebwe
wavukiye ku muhima usanga mutarabakire muhinga ugatungwa n'isambu muhinga
hari n'ababuza bakira nayo bamira bagahitamo kwigumira mu matongo tubasubize za kibirari Nyarutarama
kandi n'indi hagati y'amatongo atatu n'atanu ariko narahasigaye
kubera iki wahasigaye abandi bari
mpamvu nahasigaye sindahabwa ingurane iyo mbashe ngo ukiba atanga ingurane cyangwa se nkiye muri banki kandi ari nk'uwo nagurishijeho batemera gukatiraho ngo nabo habwe ingurane nk'abandi hanyuma mu minsi ya mbere yashize nemeraga ko abandi babakatiraho bagakora na za mitasiyo niba afite umuntu agurisha ugomba ameze nk'umuhetse nkamuhesha uburenganzira ku butaka bwanjye bagakuraho ubwe bakamuha ingurane ye nanjye nkasigara n'iyanjye uyu munsi baratubwiye ngo ntabwo mbere gukata ubutaka bwacu ngo bakatiho duhetse uwo mpetse ngo ushobora ko tujyana hariya umurenge ngo akamara ngo akarebe ko ngo ibyo twaguze abimpaye ariko mbona we yari amafite akora bizinesi ngo yari itabaye ibyo ngibyo ngo ntabwo bishoboka ngo nta bindi byamuhozanya gukata haba hari abayobozi baje niba bamenye cyangwa akarere kora ko baje muri bigo abatubaza kese uburyo mwiba mwimurwamo ufite ibijya na gakiya ufite ibipiya itarimo ideni idafite uwiretse barimo baramuhinga bakayimuha mu busanza ntabwo uburyo ibi bitangwa mu busanza ntabwo abanguye umuturage wa Nyarutarama muri kiriya bya mbere ibi bintu bihagaze agaciro kanaka nta gaciro bashyiraho bahatanga umutungo we hano mu Nyarutarama bamuha ingurane hariya muri Kicukiro kitukumbaye uko nyine ingurane yumvikanwa nta cyatende yazamo yitanga amafaranga ingurane ivuze ariko dusigaye adamu ni dusenya abadirimbi 90% oke ko batimbo matina gacyo yacu ibyo tubaza bakubaza ntaya nawe yanjye n'agacyo twemeye none nimara kugenda kimwe cyo natangira polo yuko ingurane bampa ikankwirika icya kabiri yewe rete banki yangurije
banki yarakugurije irangije kukuguriza ifata icyangombwa cyawe nk'ingwate
yego ariko noneho njyewe mfite ubushobozi bwo kuba nakwishyura banki amanyacyangwa cyanjye umwe nagurije cya gipande namuhaye bakakimukatira akakimara icyangombwa cyo kubandi bose batatu ku kibuno natwe tutabyemerewe niba njyewe barambwira ngo ni inama twajyaga ngo si umurenge wabivuze cyangwa akagari cyangwa akarere ubwo twebwe duherereye
ibihumbi 90% se bari kubibaha bavuga ko ari ayo
ngo nakwimuruka ajya gukodesha ayo nanayabajijeho nabaje se ko mu bihumbi 90% ibyo bakota bagwa tuzakomeza tukamukurikirana nyuma yaho rero ubu kimwe n'ibi aya mafaranga azamara igihe kingana iki ngo ni amezi atatu uza batarakemura ibyo ubutaka bwiwe kandi ko mwavuze ko mpagaritse abantu duhetse bagite guheka twebwe tuzaba abandi nyuma y'icyo gihe noneho bizagenda bite ngo nta gisubizo nguhaye
wabikubwiraga ninde
umuyobozi w'umudugudu wacu
none ko bari kubakiza bavuga ngo bari kubavana mu biza none mwese mutari gusenya ngo mwese
none ko mutanyanya mvuga ngo mvanye mu biza bakamuhinga mu busanzwe yewe ibaye ko ndi muri banki ikiza kiri kuri ikindi kuba mfite undi muntu naguje ku butaka bwanjye parisara yose ifite nabwo ngo ni ubundi gusenda kuko sinemere kuba namukacijira ngo nawe mwe ibyiwe ubwo bazampa nzayisangira nawe nzayisangira nawe
ariko ubutaka bwo buzasigara ari ubwanjye niko ubutegetsi buri gusobanura
ubutegetsi bwo hepfo kuko iyo atari mu gihugu tubona wenyine ngo ubutegetsi ni ubu umudugudu wavuze ngo ibintu uvuga kugira ifindi ya mutifu yaba akagari cyangwa uw'umurenge n'iby'akarere ni inama tujya hajya kugira hagati y'amatongo ariko ibyo nta kibazo ifite nta mazi ayinyagira ntabwo ntinashangikane kuburyo yagwa ako kanya
amaherezo araba yahe kuguma mu matongo abandi bayo
niba tubwira ngo si umwanzuro wa gitifu w'umurenge si n'uw'akarere si n'uw'umujyi wa kigali kwishyurira twebwe abacururiza ibi bintu biri kuhakora abaturage birazwi cyangwa ntibizwi
birazwi kuko ntabwo ari aho gusa bari gusenya na gasata na zabana na hose bari gusenya
gasata bo basenyerwa reka mbitandukanye abantu bo basenyerwa izi saha gasata usibye iwacu ndimo mvuga agiye ku giti cyacu ariko haba ngo ubutaka bwawe urabusigaranye ibyo wabibona rero kujya kukosita kugira ngo imvura itangwa cyangwa se ikindi kintu cyaza kikaguhita ariko igihe wabona undi mushoramari waguha uburenganzira ku butaka bwawe wakumvishana nawe twebwe harimo haratanga ingurane ikwiye tuvuga ko ikwiye kuko twabonye abashoramari batatu batandukanye babatewebwe ntitwemerere abaturage tubahe amafaranga hanyuma mu bimuke bagende tuhakore ibikorwa biteganyijwe kubera ko biri kuri masita purani y'umujyi wa kigali nyuma hakavamo amafaranga rero aba bantu babagura ntabwo bemewe kadusabe ko baduha amazu yo mu busanga agahabwa bamwe bimuha ibiza cyangwa ngo bimuha n'ingurane rusange ko abahawe mu busanza bahawe ingurane rusange
ubwo muri mu matongo muri nka bangahe
iwanjye n'ingo esheshatu ndavuga mu isibo nsa n'urimo mu ipariki yanjye hakaba n'indi pariki irimo ingo igera mu munani ngo urumva ni amasibo abiri ariko akantu karimo kuroze karimo twese twibaza hari indi zemerewe kugumvishana n'akarere cyangwa se umujyi wa kigali twebwe kubera ko dufite abantu twagurishije duhetse tutarakatisha ngo bajye ku byangombwa kuki wabuza uburenganzira bwo kugira ngo tubaheshe ubutaka bwabo natwe tugire ubwacu duhabwe ingurane twese zikwiye nk'abacu
muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo kuri radiyo Ijwi rya Amerika turarebera hamwe ingingo yo kwimura abaturage ahafatwa nko mu manegeka ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali buvuga ko hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga kuri mikoro muracyumva bagira ubusa umujyi wa Kigali ugasobanura uko wateguye iyi gahunda Bwana Pidance Rubingisa utegeka uyu mujyi wa Kigali yabisobanuriye asumutaka buye
ni gahunda twashyizemo imbaraga cyane muri iyi minsi twari dusanzwe tubikora buri gihe igihe imvura igiye kugwa ukagirwa inama n'izi nzego dukorana zibishinzwe ari mu iteganyagihe cyangwa se mu bidukikije akabaho kwibutsa abaturage kuba twazirika ibisenge kuba twasibura inzira z'amazi ariko uburyo twabikoraga ubu twashyizemo imbaraga kuko turi kujya mu mazu ari mu manegeka aho ngaho manegeka tuvuga ni ahantu haba hari ubuhaname buri kuri kigeranyo cya 50% no kuzamuka aho rwose batubwira ko tutanahatura hari nahandi noneho munsi yaho hagati ya 25% to 50% turavuga mu yubuhaname ubushobora kwatura ariko uhubatse ute ibihubatse bihuye gute n'ubutaka bwaho kandi murabibona ko henshi dufite mu mujyi hari ayo manegeka cyangwa se hari hashobora gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga bahatuye ni muri iyi misozi dufite ariko none no mu manga z'imisozi nubwo higiye hepfo ariko naho gashobora kubona hajyamo hashyira ubuzima bw'abaturage mu kaga twarahagenzuye hose igikorwa gitandukanye n'uko twabikoraga ubu ngubu ni ugushyiramo imbaraga mu kuvuga muti reka dukize ubuzima bw'umuturage tumushakire aho abagiye mu gihe nawe yakwisuganya kugira ngo niba yaratuye aho ngaho abe yashaka cyangwa ashakirwa ahandi atura kuko mu bikorwa dukora n'igenzura ry'uwo muturage yarabayeho ati se yari inzu ye turamuteganyiriza iki nyuma cyangwa bariteganyiriza iki niba ari umuntu wari ufite amikoro cyataraye afite kugira ngo dufatanye mu kubatuza cyangwa se gushaka ibisubizo ikibatsi cyajemo ni ukugira ngo noneho tubyihutishe kwihutisha rero no kugira ngo iyo mvura izaba mu kwa cyenda mu kwa cumi ishobora no kuza ari nyinshi kurushaho tumazemo iminsi itagira umuntu yaba yatwarira ubuzima
meya w'umujyi agakomeza ashimangira ko ibikorwa biri mu nyungu z'abimurwa
abo twahaye ubukode bw'ukwezi kumwe n'abapangaye n'abari basanzwe bakodesha abo byari ukugira ngo utunguwe atarisuganya ashobore kuba agize aho ajya uwo nyuma y'ukwezi arakomeza agira imibereho ye nk'uko yari imeze twe nano tugakomeza natwe kureba ese niba yimukanye n'umuryango we umwana arakomeje ishuri yoroherejwe kugira ngo ahayimukiye bamufashe akomeze yige ese yegereye akazi ke cyangwa yabonye ayandi mahirwe aho hafi ariko ubuzima bwe twabanje kubuvana mu kibazo none uko wakwezi kwashaka gukomeza kare uburyo ki yabaho hari n'abo turi guha ubukode bw'amezi atatu dushobora no kongera rwose mu gihe tutaramubonera handa tuye biturutse ku bushobozi bwe nuko yarasanzwe abayeho kugira ngo atuzwe mu buryo burambye turimo turashaka uburyo bwo kubaka amazu rwose aciriritse muswa ari politiki ya leta aho leta nayo izanamo na byitende igishoro cyayo haba gutanga ubutaka cyangwa gukoramo ibikorwa remezo by'ibanze minisiteri y'ibikorwa remezo niyo idukuriye muri icyo gikorwa tugashaka uburyo twakwihutisha ibisubizo byo gushaka kubaka amazu aciriritse ariko bagomba kuyaturamo banyirayo ariko n'abashobora kuyakodesha mazu matoya yegeranye aciriritse agendeye ku buryo umuryango ungana cyangwa se ku basore n'inkumi bakora akazi gakenewe muri uyu mujyi kugira ngo bawugumemo bature ahantu hatekanye kuko bakenewe imbaraga zabo akazi bakora ariko batuye ahantu twese twumva ko imvura igwa nta kibazo kiri bumutere
hari icyo mwarimu uvuze cyuko ushobora kubona hari umuntu nyir'inzu ashobora kuyisana akayigeza ku rwego mwifuza ko henshi barimo kuzisenya azasa n'iki kandi yarangije kugera hasi
aho ngaho mubona amazu ari kugenda avaho ni ya nzu n'ubundi iri kuri bwa buhaname butagomba guturwaho cyangwa se ya yindi iri muri bwa buhaname ishobora guturwaho ariko yubatse mu buryo budahujwe n'ubwo buhaname aha ndavuga ko ababishinzwe engineers bafite uburyo ki bajya inama uwo muntu tumubwira ko niba ashobora kuyubaka mu buryo buhujwe n'ubwo buhaname yakora iyo proje ikakurikiranwa akaba yahubaka harimo abo turi kugira n'inama zo gusana rwose bishoboka bagasana inzu ye kwihuta mu buryo budasanzwe agafashwa tugakurikirana uburyo ayikora akayisana nabyo birashoboka tugiye tureba nabyitayenda buri nzu ukwayo n'ayiherereye dusigaje amezi make tukongera tukinjira mu mvura y'ukwa cyenda n'ukwa cumi nyamuneka hatagira ikidutungura kandi tuvuye mu bihe tubonyemo navuga amasomo
aba bantu ufite ibyangombwa by'ubutaka wenda ufite n'ibyangombwa byo gutura araviramo
ntabwo aviramo aho ufite ibyangombwa ntabwo tumutwaye ubutaka turamubwiye tuti inzu ni yawe ifite ibyangombwa ariko ahantu yubatse urabona ko ejo ushobora kukugwa iba wimutse ibyangombwa usabe kuhubaka bijyanye n'uko hameze birumvikana ibyo ufite ibyangombwa ari hahandi ku buhaname burenze butemewe no guturwa uwo nawe turamubwira tuti hano hagombye kuba haragiye iki ngiki tukamushakira ahandi ashyira igikorwa cye
tukamushakira ikibanza
yego tushobora kumushakira ikibanza akaba yakubaka biturutse n'amikoro ariko n'udafite amikoro ni umuturage wacu agomba gushakirwa nawe uko agomba kubaho yaba ari kumwubakira inzu akaba yayituramo ikibanza kigakoreshwa ibindi cyangwa se kikubakwaho n'undi ariko rwose byumvikane ko nta muntu ushobora kubura ubutaka bwe arabugumana ahubwo yubatse wiki acyubatse ate ku buryo kidashyira ubuzima bwe mu kaga
kuri ingingo ijwi rya Amerika yavuganye n'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije itavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda Depute Frank Habineza kuri iri shyaka ntarwanya igitekerezo cyo gukura abaturage ahashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga gusa hari uburyo asanga byagombye gukorwa mu butagizi wa buhutaza
igitekerezo cyo ko bakwimura abantu manage kandi igitekerezo cyiza
yego
niba ari ahantu washobora kuba hatwara ubuzima bw'abaturage ibyo byaba ari ikintu cyiza kujya ngo bimure ariko ibintu bikorwamo bikuwe mu buryo butunguranye ukibaza impamvu ibintu bigomba gutungura abantu kandi dusanze tubizi niba hari ikibazo gihari n'imvura izagwa dusanze tubizi ko imvura izagwa nta bantu batuye ahantu habi dusanze tubizi ko abantu batuye ahantu habi sindeba impamvu abantu baba nk'aho batunguwe bakora ibintu hututi ukavuga ngo nta mafaranga ufite yo kubimura ukavuga ngo mu gikorwa 2020 cyangwa 2030 ku kwezi niba utazi 2090 ni ukubona 2030 ni 2030 ku kwezi ukibaza se umuntu niba umukuye mu manegeka ujya kumushyira kumwohereza he niba 2020 ni ukuvuga ngo ujya kumwohereza niba utahantu habi n'ubundi hari ushize nawe yarari ububi so twavuga ati mu by'ukuri byagomba kuba byiza abantu niba bigaragara ko ari ahantu habi bashobora kuba hatwara ubuzima bw'abantu basaka ahandi hantu heza babubakira amazu noneho babaye n'ingurane bavuga ati niba umuntu adafite inzu ye ajya gutakaza bajya kumutwara ahandi hantu none bamenye ngo azagira aho atura afite n'akabazo azayingamo niba ari izo mboga niba ari iki niba ari uwo murima niba ari bwa butaka wiwe niba ntacyo babukozeho abugiyeho uburenganzira ko yasubirayo akaba yagura iki yahakoresha ibyo byose bisobanuke neza ariko ikintu gishobora kuba cyadutangaza ni uko muri Kigali hakunze kuba ibintu kuvuga ngo abantu bari mu manegeka bahakura ugasanga bahawe umukire akaza kubaka ibitamenwa amayetaje
nibyo bari kuvuga
se ibyo nabyo ni ikibazo uravuga ngo kuki ubwira umuntu umwe ngo nimahabi ukahaha undi nubakije mu butabwirije umuturage kutuwe kuri kugaragara niba ari hashakwa kugira ngo ashyireho umushoramari none babahe ingurane ikwiye bikurikije amategeko abigenga
ahubwo hari abantu bashobora gukeka ko ukurikije uko bari kubimura bishobora kuba n'undi mwanya wo kurema barakare mwe mukibona mute nk'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda
cyane ko twibona tubona ari ibintu byo kurakaza abantu bakabira kwanga leta yabo kandi batabwiye kuyiranga kubera ko ibintu biba bikozwe nabi byaba ari byiza ibintu biteguwe neza kuko ndakeka ko ndicyandizera yuko leta niba ifite ibona ko ahantu ari habi iba ifite umugambi mwiza kugira ngo ikize abantu ubuzima bwabo ariko niba bitangiye kujyamo imigambi itasobanutse bitera abantu batangira kwibaza nk'ibibazo turimo kwibaza twese niba ubwira umuntu ngo ndihabi ukahaha undi turabizi ko byabaye hano muri Kigali ariya za Kankoro n'ahandi hose hari Rutarama n'ahandi hatandukanye ngo ni habi ariko wahinze ugahaha undi muntu za Kibiraro n'ahandi hose ntabwo narodora amazina yawe ushobora kuvuga atariyo kandi hari ingero zihari zifatika ni ukuvuga ngo biragaragara yuko ushobora kubwira umuntu ngo ni habi ukahaha undi ntabwo ari byo niba ari habi ntihabi kuri wese kuko twese tufite amaraso twese tuva amaraso twese ntabwo mushaka ko twabibonye yuko n'amayetaje aragwa n'aya mazu amwe ngo ni meza mwana yabonye hariya yubatse nza Dubai nayo asigaye afite ibibazo bimwakiye bigaragara yuko byose birimo ibibazo ni ukuvuga ngo bisobanuke niba ari ahantu habi tubona ko muzuru zatwara abaturage yego turabyemera ariko bikorwe neza abantu batwara wa hantu hateguwe mbere bikwa nka bitungurane
umuti wakwita ko waba urambye kuri iki kibazo waba uwuhe bwana Frank
Habineza planification ni minisiteri y'imari n'igenamigambi niyo ishinzwe gukora igenamigambi y'igihugu cyo cyita planification bazajye bicara bategure ibintu neza babipange neza ariko tuba twara nasabye ngo ibintu bise zatandukanywe mu by'ukuri icyo gisubiye mu bwa kabiri minisiteri y'igenamigambi igomba gutandukana minisiteri ya planification itandukane n'iya finance aho kugira ngo bivange kuko ubona mu by'ukuri yaremere kofe niyo uyu munsi ubona ishize imbere cyane ibintu by'imari ntabwo ibintu bya perezidansiyo bishize imbere rwose dukeneye minisiteri ya perezidansiyo izajya ipanga itegure neza ibintu na gahunda zitegure neza ku buryo bakora ibintu bifatika bitari nk'aho ibintu bitunguranye ibintu bishobora kuba byateza abaturage kwanga leta
inshuti bakunzi ba radiyo Ijwi rya Amerika by'umwihariko abakunda ikiganiro Dusangire Ijambo icy'uyu munsi twari twabateguriye naha tugisoreje nshimiye buri wese ku musanzu we muri Dusangire Ijambo ndetse namwe mudahwema kudukurikira ndabashimiye ngaho mukomeze munogerwe na gahunda zacu ku Ijwi rya Amerika kuri mikoro mwumvaga ehawe gira ubusa naho utaha
turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagiruhusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongeye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose